I have never felt like this, no mazana in my life. No luthando luya nkwaza ngaphakathi like a knife. Yonge londi feel a nice, uthando lwethu tolu kulu luya nyuka like a rice. Fuck a spice, make it nice, yonke ixesha sine chance. And the swords and ndikudlale ndikurole like a dice. And the swords and ndikufase ndikutsaye like a truck. Ukuphatha safe like a glass, wena girl uku top class. And mencela ungawadi cause namathitha sibangi ras. Kuke suffer for both of us, I will make it home tonight. Nakanjani zokothi ka, maza kuthi nfuna ukuthi ngoluthando andihlu. Ngicela uniphakele kwafuthi ndiyacela nilo shuti futhi ndiyabulela ukuthi undithandile maza kuthi
funa ukuthi ngoluthando andihluthi ngicela uniphakele kwafuthi ndiyacela nilo shuti futhi ndiyabulela ukuthi undithandile maza kuthi
My life now is shining like a star, ntombazana. I hope you really know who you are, mna ndisakuthanda. Uthando soze liqedwe nasintshaba, ndifuna wazi nguwe wedwa ndiphila naye kunomhlaba. Cause of you, my life now is shining like a star, ntombazana. I hope you really know who you are, mna ndisakuthanda. Uthando soze liqedwe nasintshaba, ndifuna wazi nguwe wedwa ndiphila naye kunomhlaba.
Baby, where do I even start, man? Since ndikufumene andisekho sethi dictionary kazukayo, girl, I'm running out of words. I'm sorry for the weight, le ngoma ndiyibhale kade salife. I lose control and it means it's nganda mate. Mkiazana nkupi ngomo, nsazo mangazo mtagati. Slaku nginyisi inekto gelo, ntinda ngapagati. Your body shape is great and bet is full, bichere nayo. Ne traffic has no colors and swimming kelo pake ngayo. Imasi straight efundi history, kan chatting a past. Unumolo wake brutal 8, itlandi mjonga ntakwa fast. I never wanna make you cry, nono skeke kala. Pepe ufana nengo mentigayo, nkazeke kwa ukala. Ngehlobo esifana ngalo thina umthungo nenaliti. Isangoma esingadingi plate, unchaza ngepersonality. Isidala sinenze weak, mara feru ndenza strong. Plus the way you sweet ngakhona, usazo niphathisa ngenyongo.
So my life now is shining like a star, ntombazana. I hope you really know who you are, mna ndisakuthanda. Uthando soze liqedwe nasintshaba, ndifuna wazi nguwe wedwa ndiphila naye kunomhlaba. Cause of you, my life now is shining like a star, ntombazana. I hope you really know who you are, mna ndisakuthanda. Uthando soze liqedwe nasintshaba, ndifuna wazi nguwe wedwa ndiphila naye kunomhlaba.